sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi isango na e lubili e tu pesami maboko na nzela ya masini na mwanamboka Lionel Gaima na Santos. Poko ilamu pobu yebulamu na bansu na nina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala. Uto Studio 17 awa na Washington DC dola kala Amerika. Na sango ya mokili ya leloto kolobela. Salomon Kalonda moyi opposition pe mo pesituli ya Moïse Katumbi ya bimisami pona mo ntango na boloko bonene se parka makala pona kopesa ma lisungi pona bokolongono bwa nzoto bwaye ezali malamu te. Na ituka ya Nord Kivu ba soda bas batuba satu ba bomis ba momami lelu na bopasuki bwa ba bomba bayi M23 ba fundami kubwaka na mubambiro na bitumba biye bizungili makasi kati na batumbuki bayi na ba wazalindu pima mpinga maikolo Congo Democratique na territoire ya Masisi.
Oh toujours vina ezaba bomb oh ekwei na mubambiro ebumi batumisatu pande toujours condamné fermement ba bomb ya M23 ekwei kina mboka mubambiro ebumi batuana vraiment ba crime nyoso wana tengeli ele kaka ndengo wana te.
Bakonzi ba ituka ba Sud Kivu ba pesi pulusu mitindo ya kokanga bilenge ba ye bazali kosalaka mobulu pe kozwaka basi na makasi. Bilenge bango ba bengami ba jekamine pe bazali kopesa somo na engumba gemene. Moko na bana ba ikolo Congo Democratique oyo asala kaba film pe ya komaka yango elenge mwasi na kombo ya Felicia Pearl mpasi akoti na mabongisi manene ikila kaba film na molongo mabenga maka Hollywood maibazalaka awa na États-Unis ya Amerika. Felicia Pearl mpasi nde tokuyamba na lina kanabiso lokole ya lelo na ba studio na biso ya lolaka la Amerika VOA Lingala. Ma kambo ma emanso toko kende na bulai nango na mwantango kasi yango topesa bino sango na bokuse. Toko banda sango na biso awa na États-Unis epai bakonzi ba engumba ya Baltimore bazali komilingile lelo kobimisa na mai nzoto ya bato motoba baye ba kanisami ete ba kufi na bokwisami ya gbagbato pon Francis Scott ki eye masua matuta ki lubululeki na eta ya Maryland. Bato bango motoba bazalaki kobamba mabulu na nzela enene likolo ya gbagba tango likama lisa la makipe bazali komona na te kino sika bolukiluki na elike ya kokuta bango na bomoi botelemisa maki lubi na mpokwa sima na ngonga ya zumi na motoba ya botindi bato kati na mai ya malili makasi ya pasteko. Na Congo Brazzaville mokelimibeko moko ya ekolo eme Idever Mwangi mo kambi ya Lingomba Club Perspective et Réalité CPR ou yuazalaka pene na baye bazali na bokonzi akangami pona a susula kimbu la matari na misala miabo kengi na masolo maye mabimisa maki na ba rezo sosyo ilubi bayi nzinga nzinga na ye na maluba maye mabimisa mi eme Idever Mwangi a zali kupamela bo pengusi misolo mia leta mpe lulenge mini ministre yante pe ya mambi ya bokengi ya zali kukoka kusukisa yango te boko na baye bazali kolandela bokangami bwango alobi na AFP ete moyi politiki akangami te kasi ya simbami na ndako ya misala ya bokengi CID to pe DGST ya kala uta mokolo mwatuku mibale na misato ya sanza e ya misato ba bakisi ete bolikuluki bosalamaki na ndako na ye pe akomemama na na liboso ya bazuzi mposo moye moko na baye assemblée nationale ya Congo Brazzaville lubi eti ndako ya bokeli mibeko ezali kotala ndenge nini kulongola bobateli boye topi ba immunité na ye pona asambisama bayimbula matari nanu bapesi makanisi mabangoti kinosika. Na ekolo Congo Démocratique moyo opposition pe mo pesitoli ya Moïse Katumbi Salomon Kalonda a bimisami pona mo ntango na boloko bonene seper kamakala musambeli wa Salomon Kalonda maître Laurent Onyemba alobi ite ezali po nzoto ya moyo opposition ezali bokolongo no malamute auditora ya Mampinga etindaki minganga zumi na yubwa mingi mingi bayi clinique ya université ya Kinshasa pe ya l'hôpital Mama Yemo ya Kala Baye, ba tatuli iti bokolongono bwa Salomon Kalonda bo singi iti minganga ba pese ili selisi ya makasi Salomon Kalonda akangama kio mokolo mwa tukumi satu ya sanza ya misatu ya 2023 na libanda ya mpepo ya njili pe ya sambisa maki na kufundama po na koyokana na banguna ba ekolo kasi alonga kima po na mima ba kelimi beku na mbumuleki pe e bonga na ye ya Assemblée Nationale ni bamaki na bani ngana bayi koleka bato basato bakufi pe mingi basusu bazuki na ba bomba M23 efunda miko bwaka nzinga nzinga na Sake na ituka ya Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique na Bitumba na Mampinga na ma RDC epi na babundi ba wazalendo e Bitumba bizongeli makasi sima na bopesami botelemisami mwa moke. Misalami ya sembu mia ekolo France mizali kukuba kolandela Agata Abirimana mwasi ya nkondo mokonzi ya Rwanda juvenil Abirimana ya kala uyu abomamaki na 1994 yambo na genocide bolandeli bwango bozali po na mosala molungani ya mokambi ya kala ya Rwanda fundami kosala na bobo mami na ekolo eyi magistrat moko uyu awutaki France na sanza eye alubi asalaki mibembo na Rwanda pe alaki ete misalami ya sembo ya France mibo sanite mai masalaki na mboka yango ekolo Rwanda ezali komilingili kukanisa mibu tuku misatu ya genocide na mboka eye. Banganga mayele ba uyenu ba ye ba lobi ete maye mazali kuleka na Gaza ba mazali genocide tobo bumi bonene ba pesi sango ete batubayike bazali kotinde la bango maloba ya kokebisa bango sango yango epesami na mukanda rapporteur spécial ya uyenu na etando ya Gaza ya Palestine a oui kunzama Francesca Albanese abimisi Israel e pekisaki ye kukota na mabile mayango si manaye kuloba eti bakonzi ba Israel bazali kuwangana lulenge ya boini ya bayuda na bitumba amase salaki omokolo mwa sambo ya sanza ya zomi muliki ebi kulu ebele bizali kupesa ye maboko. Ozali kolanda sango ya mukili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye edi sango. Na etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique bato basato ba bomami lelo na bopasuki bwa ba bomba ba M23 ba fundami kubwaka na mboka mubambiro na bitumba biye bizongeli kati na bango na ba wazalindu na territoire ya Masisi bolai bwa sango bwango na Fiston Isimwami.
Batombo ki ba M23 ba fundami lisusu lelo kubwaka ba bomb mingi na Sake na bisika bibingami mubambiro ntangu bazalaki kondongwana na ba wazalendo ba imboka ba ye bazali kosunga mapinga ma ekolo Congo Démocratique na bitumba bina Bondongo ni bona bosalemaki na ntongo ya mukulu mwa misatu malelo nzinga nzinga na mboka Sake au territoire Masisi. Mokambi ya société civile la John Banyene oyo apesa biso sangwena apameli likambo lie lizali ko bakisa mpasi ya bayimbo kampe asingi na mbula matari ekolo kosala manso na tina kosukisa bitumba bina toka John Banyene.
Ko bandela 3h du matin a lelo nde ba frottement e banda ki lisusu na les environs ya Sake entre Bazalendo na M23 na 3 axes wana donc Sake Minova ba frottement e banda ki na mboka Kamve eza na 3 km na mboka Sake eza M23 eza Bazalendo batunyoso bazaka na position na bango na ba axes mosusu wana Masisi Sake Masisi na mboka Lutobogo ba 2 km na mboka Sake place nyoso wana donc M23 tikala ki na ba position na otozo ina eza ba bombe o ekwei na mubambiro ebumi batumi satu pande tozo condamné fermement ba bombe ya M23 ekwa ki na mboka mubambiro ebumi batuana e vraiment ba crime nyoso wana sengeli ele kaka ndengo wana tepo tomoni ke communauté internationale na ba crime de guerre ezo salema ezo salata elo ko mon côté po ya nini gouvernement ezo sala kaka ba défensif au lieu e sala ba offensif bande ko na biso basi ba lembi na kati ya ba camp de déplacés gouvernement e sala tout po bitumboyo esila ba compatriotes na biso bazonga pa na bango
Celeste Misingi mon manyoli mamambi mam politiki na bonsomi au na ngumba Goma abengi ba konti ba mapinga kolanda batumbuki ba 23 bisika binso bazali ko bata mampe ko benga na bango libela na komona lolenge mapinga mainkolo mazali na lisungi ya ba wazalendo mpe liboki le mapinga masadeka mai makoma ki na ituka nord kivu na sande ya zomi na mibale ya mobu moleki mpona kaka kosilisa batumbuki bana ba 23 tozoki mpe makanisi ma Celeste Misingi toyo kaye
coup de chapeau une fois de plus na bandeko bazalendo ba FARDC na ba oyo bauti bamboka bisika na bisika pona koya kosunga République démocratique du Congo kozongisa kimia na mabele naza kosenga kaka na mokonzi ya mboka ete makasi na ye na nzela ya diplomatie makasi na ye na nzela ya politique nde ekozongisa totalement kimia na mboka oyo ya République démocratique du Congo parce que finalement na niveau ya front tozo constater statu quo en principe il fallait tozela kaka défensivité il fallait tokende en attaque to récupérer ba territoire oyo monguna asili kozwa kasi statu quo na ezotinda ngai na pesa point de vue nanga na kanisi ete esengeli mokonzi ya mboka multiplier ba effort sur le plan diplomatique et politique pona kozongisa kimia na territoire na biso na ya République démocratique du Congo pona kopesa kimia na bandeko oyo baza konyokwa manakati ya ba centre de déplacé
société civile ya tout kanor kivu ezali kososola te tina nini batomboki ba 23 bazali kokoba na bitumba atako mapinga mingi maye mazali na bibundeli mazali kokoka te kosukisa bitumba bie be batomboki ba 23 bitumba bie bizali kosala ete bato mingi babu mama mpe basusu bazali kobika na lolenge mabe mingi koleka bisika bakimela na ngumba Goma mpe bisika bisusu wita ngumba Goma fiston ise mami pona laka la Amerika
matondo mingi fiston ise mami bakonzi ba etuka ya Sud-Ubangi ba pesi pulusu mitindo ya kokanga bilenge baye bazali kosalaka mobulu pe kozwaka basi na makasi na etuka eye bilenge bango babengami Jekamin pe bazali kotia somo na enguma mokonzi ya Sud-Kivu Sud-Ubangi tolanda bongo sango yango na Franka Biliwe utogemena
Ezali bongo bilenge mibali baye balimpesa kombo Jekamin baye bazali kozangisa bayimboka omikolomi ye kimia ogemena engumba mokonzi ya etuka ya Sud-Ubangi komanda ya bapolusu major Bawelinga nde azwi mukumba ya kokanga mpe kosukisa ekila ebe ena komanda Bawe Lenga alimboli matomba ya musala emopesa meli na vewa lingala
ezalante parce que tout ça pour continuer tout continuer malgré tout ça il va moyen mais tout continuer kaka parce que ça mon salaire est toponi pour la continuer kimia kat na bato tout continuer kaka ukanga bah ou basa koyo kate tout ukanga kaka tout les mazana mon tout est tout ça mon tout kate donc t'as la bas difficulté tout ça dans quoi y'en a mais basa ko kanga ma semaine passée tout ça là qui dans la nouvelle cité tout kanga qui et même mais basa ko bouger sa policier Je vous dis, parce que vous avez poussé une arme, ils ont une arme, au police à Zakou Sala. Et Boukani, tout ça, ainsi de suite. Mais non, tu vas Bouki Yango. Je pense que tu es Kanaki. Bazana parquet. Et c'est matin aussi, tu es Kangi. Tu es Kangi, on sous. Bazaki n'est belé. Mais parce que la police a moins été. Tu es aussi 4 personnes. On sous Bakimi, tout ça, ainsi de suite. Et tu es Kangi na Bangi, tu saisis Bangi, tu saisis Pipe, ou Bazako Melango, tout ça, ainsi de suite.
Major Bawelinga asengi na bafandi ya Engumba Gemena ko bimisa na polele bato banso bazali ko tia mobulu o Engumba tolanda lisusu Captain Bawelinga.
Na kaisi ke soko mwana kumi na nivou na ngwa ete a rate deja edikasyon ya parent. E chak parent, na kaisi ke sutu soko si enfant se son ezaba ou bazala mbula na se ya zomi na mwambi. Tu son na tribunal de, pour l'enfant ezali. Vous constatez, au Kangiye, au Kenaye, au présenté pour le juge d'enfant, semble ça y est, dans un niveau de la commune, Paul Anga, ils étaient ratés déjà l'éducation à leurs parents. Alors, ce qu'on a un souci à moi, nous avons été à quoi on a été rééduqué pour être à son normal. Ils ont un avantage, parce qu'il y a un amour, tout le monde a été, tout le monde a été à Zakoubeba. Mais ça ne sert à rien. À Zakoubeba, mais moi, je suis à Tikaye, je suis à Tikaye.
Boko na bilenge bamipesi na komela diamba mino miye mizali koba languisa pe masanga mpona yango bafandi ya Engumba Gemena basengi mpe ete ba farmasi biye bizali koteka mino mina mikangama toyoka bafandi ya Gemena.
Topé au sala belokoza libanda ya mukano ya mbula l'état le service na ya contrôle et les kanarotala ceux qui ba qui se zoté kama solo bakanga e kangama na bato wana ba récupérer ba qui se wana afuta ke zangi sabango esikani makoyo ko zwamba pona ko sombaka te ceux qui ils ont mona ne susté et ko ipe ko diminuer to ya criminalité bon ba so sala
uto kimena Frank Biliwe pona lolaka lo America.
Matundu mingi Franka Biliwe. Sika ekomi tango yelinaka na biso lokole. Mboti na bino banso lelo na linaka na biso lokole ya lelo tozali na esengo ya koyamba mwana mboka ya ekolo Congo Democratique
Felicia Pearl Watondwa Mpasi
azali moko na bayi basalaka bililingi ba film kasi azuri bakwa kokota na otobengaka Hollywood ezali ndako ya monene ya ba film awa na États-Unis azali lenge tosola na imwa moke mbote mwana mboka.
Mbote sango nini
malamu penza tozali na esengo ya koyamba yo. Banano kwa hivisa kombo nani?
Felicia Pearl Watondwa Mpasi.
Tu yambiyo awa. Tu yuki ya likambo moko ite siko yukoti na Hollywood. Siko yuhivisa viso ubandyo salaba film koti kuna ndenge nini?
Since I was a young girl, I wanted to be an actress, and I watched a lot of TV and a lot of movies.
Nazai na bulingo ya cinema, ibanda banda bomoana, na banda ikota la ba film, na banda ikota la ba television, ba serie na television. Alapre na yekole yango na klasi, tano na yekole yango na klasi, na kena university na salipe yango, na yekole kaka ba film wana, sima nango na zumu sala na Le Roi Lion, o isala kaba tour ya Etats-Unis na Canada. Sima wana ndena kote na Broadway kosala kaka Le Roi Lion apresa ndena keko kosala konkuri ya kokota na film
and then from there I was able to join an audition for The Color Purple.
Donc to basiko ozali actrice to comédienne ina kati ya Hollywood.
I'm both. I'm an actress, a writer and a comedian in Hollywood.
Naza nyoso naza actrice, naza pe écrivaine, naza pe comédienne na Hollywood.
Et komaki ndenge nini semble que to yoki okutana kina mpanzi sango ebana iyo apesio maboko tout ça Oprah ou quoi yebisa biso mukona.
Oprah was a producer on The Color Purple, so when I was auditioning, she
Oprah azalaki producteur na film The Color Purple. Yim to angaja kinga na musala tango na sala ki concours pa na yinde ya ndima kinga na kota na film ne na joye na film wana tango na zako ye ko la pitango tango sala cinema azalaki ko ya kotala ngai na set kotala nga pana ke bazo film ngai pe aza ko encourager ngai aza mutuma ko mala
mo watch our work and give us feedback and advice but and she's one of the nicest people you'll ever meet.
Ozolobela King Lion is a piece of theater is a tozolobela movie to pe film bosala ki
the musical on stage. I did the Lion King musical on stage
na sala ki le roi lion is a musical donc théâtre musical na sala kango na katia théâtre na stage ezali na film té mais na katia théâtre
voilà oso sali nini à part spectacle wana ezaka comédie musicale na à part yango oso sali nini obeti na ba na mizina film nini to nini.
I did theater when I was in high school and a little bit in college, but The Lion King is the biggest thing I've done, and now bigger than that is now The Color Purple.
Na sala ki spectacle donc to benga ngo awa théâtre na sala ki spectacle tango na sala ki mwana classe banda na CEO na ngai ti na école secondaire na sala ki théâtre na université pe na sala ki théâtre mais lokwa monene penda na sala nde yango yo na sala ki de le roi lion na basade de spectacle à Broadway ya monene ya New York et après ça na sala film The Color Purple
obio kumaka yepo kumaka ba uza kumaka ba script na banini nino so komi et komi na niveau niske basi ba bimisa ngolo ko la film to uza na niveau nini.
I write for TV. I wrote for a show
na naza ko koma na koma ki show na koma ki série à télévision o ba benga ka Grease les femmes en rose Grease ndé na koma ki yango na koma ka pe ba film na nga moko ba histoire na nga moko na koteka ngo ba kosala film na ba producteur après
na nga moko na kushuwe pe kuna my own show that I wrote that I'm going to be the star in.
Obio sana emission ha du show you have a show
ndé na kosala ndé na koteka ba makamu na nga nazo koma po basala ngo emission po basala ngo show basala ngo emission na television
eza emission ya nini.
I have a couple of shows. The one I want to star in is about me during The Lion King, but I'm writing a show about my family and what it's like to be Congolese in America.
Nazo koma show mi bale yaliboso ba ndenge nini experience nanga na theatre na spectacle de Le Roi Lion yami bale nazo koma histoire ya famille nangai ndenge nini kozala Congolais awa na kati ya États-Unis.
C'est comme exact to benga ka autobiography. Will it be that?
Yes.
So it's going to be played as a play or as a movie. Est-ce que il beta mal ko la beaucoup hein as a book to pe goza la film ba osa la toni.
It'll be like a reality TV show. But written by me, so almost a fake reality TV show about my family.
Ikozala lokola basiri basala kaya ba television.
Télé-réalité
quoi, mais l'histoire vraie, mais ikozala ya famille na biso.
Moi mke poto silisa experience ni nozanango yoza totuna nono obotama awa to uta Congo lokolo zoloba histoire nayo uta awa obotama awa to yebisebiso nomli o italio.
Are you born here or you came from Congo?
I was born in Silver Spring, Maryland in the United States. But my family is from Banzangungu in Democratic Republic.
Na botama awa na Amerika na Silver Spring, Maryland, province ya Maryland. Mi famille nanga egota na Banzangungu na République démocratique du Congo.
Experience na yo ezanini. Ayo uti na ba boti, ba parano bazaya Congo démocratique na Banzangungu okoma tibi siko komi na ba Hollywood na ba ba yambio bandimio to ezala obstacle te ko komuniko ko kende musika to nini.
Yes, I'm accepted because I say that I have to be accepted and I work hard and I think I'm going to represent people that come from places like where, like my family being from Banza-Ngungu, to represent our culture. And my parents, what they taught me was to work very hard to be the best that we can be and to dream big dreams, to always give back the sacrifice that was given for us.
Oh oui, ah oui, je dis que bako accepter ngai, faut ba accepter, faut ba accepter, faut ba ndimangai na milieu oyo ya ba acteur ya États-Unis, parce que na sala ka na travaille ka mingi, na sala ka musala makasi, ba parana nga ba lobana nga, il faut to travailler mingi, faut to sala musala comme il faut. Nde yango na bako accepter ngai, il faut donc na représenter bato ya mboka na ngai, bato ya Congo, faut na représenter awa, ba ye ba bisopé.
Il y a ce qui n'est pas que ça lui est allité, tu es bien, ou tout beau temps aux Américains, mais aux A quand même Congolais. Hein? Est-ce que Bandimi, aux Okota facilement, can you integrate yourself easily everywhere? How does it work?
Yeah, there's the difficulty, I think, is within society and me. I sometimes did not feel Congolese enough, I did not feel American enough, I did not feel black enough, and then I just decided to be myself and represent all parts of my life, whether it's being Congolese, being American, being a black American. And I think I'm someone who is going to stand to hopefully unite all of us together, because when we come together, we're more powerful.
Dans la société, parfois je me sentais, je n'étais pas trop Congolese, j'étais pas vraiment Congolese, j'étais pas vraiment Américaine, j'étais pas vraiment un noir américain. Mais moi, je dois réunir tout ça, toutes ces personnalités-là, parce qu'ensemble, quand nous travaillons, nous allons aller loin.
Nous sentons que vous avez inspiré dans ma Kamolika, dans le Congo. Vous sentir que vous avez inspiré dans le Congo. Est-ce que vous avez une idée que vous avez une idée ou quelque chose pour le Congo, même chose à vous?
I went 3 years ago to Congo, and it was a beautiful experience to be in my homeland. I definitely want to go back, and I want to help, and I want to do what I can. And what I can do now is keep representing this other side of our culture. People always think Africa is so bad, it's poor, it's this, but there's so much richness there, and I want people, especially here in the United States, to see that people that come from that area are special, and they're bright, and they're talented, and they're smart. So we should be empowering those people so they can, you know, live their best dreams and give back to their people.
Nazaliwa na lingi Congo, nazaliko represente Congo, na lingi batubaye ba awa ke Congo ezali ke zamboka ba za pays riche, toza na biloko kuna baye ba ke ke zamboka kitoko. Na il y a 3 ans na 2021 na kende kuna na moni keza ya nous devons, il faut aider batu baza kuna talingi batu awa baye ba ke Congo zamboka kitoko, Congo zamboka kitoko nga na sepela ke kuna
mapatande za suka. Mais bon, tu yibi awa kese mona tuna na tolo ki mikulu miliki ba anele ki Koko tamusala ozo sala parfois exposa batu mingi tumona ki Me Too, ba mouvement isalama ki basi, bazaka objet, ata bakomi ba star, mais po bakoma bisika bakomana, il faut le kanaba biloko moko ya malamu te. Donc yo zawana, esese komi la yo tope, ozo kanisa nini pona makambo ya ndenge wana.
It hasn't happened to me, and I hopefully will stay protected by God and my ancestors, and it won't happen to me. But I know many people that it has happened to, and I send them love and light and prayers and hope the industry, especially the men in the industry, learn to respect and empower the women around them.
Nanu yelingaite na ibike naza protege na nzambe na ba ancetre na ngai na zosa espoir ke koyelangaite. Mina hivi kama bato makambone yela bango mina sambe la kapona bango pe na kan, j'espère que bana mibali pe na musala wana baye kula ko respecte basi ba pesa ka basi respect batika babiloko wana
mama yuzo interprete uza mama na Felicia.
Yes na oui na za mama nae.
Okay, komo no nani
komo na Teresa Talamako
yo idaka indeni.
Ah mapa siko lo sambo na sambe la kamingi pona yi na ko pesa ba conseil. Na bo mwana na ite vo awa soki mwana bani ba activite ko mema ka ye partout ko tamsa ka ye partout na ko futa biloko nyuso wana menzamba sali sakende a komi na nivo a komi me siko ni na sambla ka pona bango nyuso ka bana na ngana beta ka lo sambo pa kolo abate na bango
wala tu
Ezalaki Felicia Pearl Mpasi wazali mwana ekolo Congo Democratique akelaka ba filme akomaka yango mpe akotisika na Hollywood kopesa biyano na studio na biso awa na Washington DC de Walingala. Na sango na biso ya lelo ya motu ezalaki ete Salomon Kalunda moi opposition mpe mopesi toli ya Moïse Katumbi abimisami mpona mwa ntango na boloko bonene ya CPRK Makala mpona kopesama lisalisi ya minganga. Topesi bongo matondo mingi na bino basobolandaki biso matondo mingi mpe na Lionel Gaima na Santos bai basongi biso onzela ya masini tokoba kolanda lolaka la Amerika na site internet na biso voalingala.com mpe na ba réseaux sociaux na so ngai kombo na ngai Edi Isango.